J4. Points to note. Nasikia wana bonga mbaya kunihusu, ndio maana kina Judas wameshaanza kunibusu. Kama game kusaka pesa, basi mimi nitacheza. Usiniulize kwa nini swale, mimi napenda pesa. Natokea mtenye, kila kitu wanga pesa. Kama ni jasho tuja mwaga ya kutosha. Mafanikio bado sisi tunangoja, bidii bado mimi inaniongoza. So kama unaleta utiaji, songa mbali na ni si tuko kazi. Graduated from school of hard knocks, left me full of misfortunes, but na move on. Itabidi ume head from the other side, and nikicheki the other side of life, unaniambia nistoe hongo, unataka nioze ndani. Na karao amenipea two options, do or die. Hey, itabidi nimedu. I'm so young kuzikwa na suit and tie. Generation imegrow ikijifunza corruption, alafu naniambia si ndio the leaders of tomorrow. Oh, only Lord knows. Hakuna haja ya kuwari, tumetoka mbali, bado sisi tuko kwenye hii safari, bado tunasaka ganji. It's either you go hard or you go home. Tuko busy tuna mind our own business, wanna mind other people's business. Utamado utawacho, usitake jua ni akina nani wako area. Tupate kotini, situation ya sayi ni tricky. Wasi wana pesa wakitry kuprove vile wako innocent, alafu kwa mfuko uko na 0 cents. Life imenipiga 10 nil, but niko na hopes ya comeback, yani 11-10. Sina shamba ya kupanda mbegu ya 3-10. My friend, umechukulia my kindness for weakness. Misi mmoja wale who buy the hand that feeds them. If you can't join them, then beat them. Nasikia life ni hard, kupata kitu uliko nataka uta sweat hardy blood. Ndio kwa relationship utajua kitu inaitwa true lies. Madam kibao uliza Solomon, who's wise? Hata vibes katela najua hii kitu ni not nice. Unanisifu tukiwa pamoja, nikiondoka wewe ndio kwanza kuni backbite. Isi gospel mnaimba, mume backslide. Mekwa blade na hii fame ya my dark side. Vile una preach water na we mwenyewe unakunywa wine. Itabidi ume change your ways. Na si story of another day. Hakuna haja ya kuwari, tumetoka mbali, bado sisi tuko kwenye hii safari, bado tunasaka ganji. It's either you go hard or you go home.